Habakuki 1 verse 1. Isiprofeti wasibonayo uHabakuki umprofeti. Verse 2. Ngiyakukuncenga kuze kube nini Jehova ungezwa. Ngikhala ngendluzula ungasindisi na. Verse 3. Ungibonisela ububi ungibhekise ukukhathazeka na. Ngokuba ukuchitheka nedluzula kuphambi kwami kukhona ukulwa. Ukuxabana kuyaqhamuka. Verse 4. Ngalokho umthetho uba buthakathaka nokwahlulela kuphumi kuze kube nini. Ngokuba umubi uhaqa olungileyo. Ngalokho kwahlulela kuphuma kuhlanakezelwe. Verse 5. Bonani phakathi kwabezizwe nibheke. Nimangale nokumangala. Ngokuba wenza isenzo ezinsukwini zenu eningayukholwa yiso lapho silandwa. Verse 6. Ngokuba bhekani ngiyavusa amakhaledi isizwe esibabayo nesiphulukundlelayo esidabula ebubanzini bomhlaba ukuyokudla izindawo zokuhlala ezingeyiso ezaso. Verse 7. Siyethusa siyesabeka kuphuma kuso kwahlulela kwaso nesithunzi saso. Verse 8. Amahashi aso anejubane kunezingwe, anonya kunezimpisi zakusihlwa. Abamahashi baso bayaqinisela, yebo bavela kude abamahashi baso, bandisa njengokhozi oluphuthuma ukudla. Verse 9. Zonke zifikela indluzula, ubuso baso bujonga phambili, zibutha abathunjwa njengesihlabathi. Verse 10. Yebo sibhinqa amakhosi nababusi balusulu kuso, sihleka zonke izinqaba, sinqwabela uthuli sizithathe. Verse 11. Bese sikhukhula njengomoya sidlule, sizitholele icala, sona esinamandla aso angunkulunkulu waso. Verse 12. Wena Jehova Nkulunkulu wami ongcwele, awungowasendulo na, asiyukufa. Jehova sinqumele ukwahlulelwa, wena dwala, usimisele ukujeziswa. Verse 13. Wena umehlo akho ahlamlukile ukuba ungaboni okubi, ungenakubheka ukuhlanekezela, ubhekelani abakhohlisayo, uthulelani lapho omubi egwinya olungileyo kunaye. Verse 14. Wenza abantu babe njengezinhlanzi zaselwandle, njengezilwanyana ezinwabuzelayo, ezingenambusi phezu kwazo na. Verse 15. Uyabakhipha bonke ngodobo, abadonse ngenethe, ababuthe ngenethi lakhe elihudulwayo, ngalokho uyathokoza, uyajabula. Verse 16. Ngalokho uyahlabela inetha lakhe, ashisele inetha lakhe elihudulwayo impepho, ngokuba isabelo sakhe siyanona ngakho kube mnandi ukudla kwakhe. Verse 17. Ngalokho uyakuthulula inetha lakhe abulale njalo izizwe ngokunganqamukiyo na.